我的鼻哥哦张明哥张家 music 张家 Africa Fitina za nini za wewe na mimi na huyo na yule jirani Fitina za nini na huyo na wewe na mimi na yule jirani Africa Tabingwa Jirani yangu Jirani wangi Jirani yangu Jirani wangi Anapenda 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 Ungekuwa na roho vizuri Ulikuwa na mimi mbali sana Sasa hivyo kwa roho baya Ulibaki tena nyuma sana Ungekuwa na roho vizuri Ulikuwa na mimi mbali Sasa hivyo kwa robaya Olibagi tena nyuma sana Utani uwa bure Utani nyoga bure Utani uwa bure Unafitina bure Unani uwa bure Bure, bure, bure Mama, utani nyoga bure Bure, 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 bure Jirani yangu Jirani wangi Jirani yangu Jirani wangi Anapenda Sida zake ndo raha zangu Haitaki nilala vizuri Anataka kuroga roga Akiwala na kula nyama Atapenda kuniua Akiwala na la vizuri Atapenda kuroga roga Akiwala na kula nyama Atapenda kuniua Tanya sana tia tumbi Nanyo gala na weka mstari Tanya sana tia tumbi Nanyo gala na weka mstari Tirani yangu Tirani wangi Liboso, liboso, nazo gasi mate
Liboso, 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 nazo gasi mate
Liboso, 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 nazo gasi mate
Liboso, 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 nazo gasi mate
Mama, liboso, 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 nazo gasi mate
Liboso, 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 nazo gasi mate
Malebe, siloli, malebe, malebe, siloli Wandugu kwa wandugu Hey, hata wadada kwa wadada Wadada Wababa kwa wababa Wamama Hata nana